najimsafi.com.
We beats go crazy.
Esconde boy come number one. Yeah,
Mata Pepia.
You never loved me before. Why you wanna love me later? I guess you do that 'cause you know now I got my paper. Let me call my neighbor. Kama kitu polisi watakubeba. Mweza kumimba mesha beba. Ishalo suna tagiposu kuleba. Yariki fupisha fungua mpya kurasa. Ila bado nakumbuka ulivo nyanya saa. Mweza kona nitaka saa. Tuongea kusimu ya natari saa. Ask my neighbor, neighbor.
Kashaiwe Nari sambili la sana Kateiwe Kashamuwe Mwina mwandini na wabana Mbambelwe Mbambaruka
Mbambaruka
Yeah Welu welu amali funda Mwana wa mchishu watekanya Halanteka na panshinga na rufyani. She's so, so beautiful. I can get my life for now. Nilangize kwa kunu winga chila yena.
Kale mpanya vaja inena na wabika pesa. Apakula na pose valisena. Nangulani jojo waleta Sininga bweze po Teti tivo mbe Pantu tafya wame yue Kumkala nawe Sininga bweze po Nangulani jojo waleta Sininga bweze po Teti tivo mbe Ali mweliwe
Kudumanji wabwe ransugu Funa chani kwa ine. Been long, I moved on. Now you back where you cheated so. Chonde mundi si e neva. Usa kudige sindi magulota. Let me be sindi magusoa. Iwe don't you bother you and me, it's over. Moyo wanga ulimu oda. Oh my baby, ama ndikwa nira. Such a sweet lady. My new baby, sakonda milandu. Nkazi wakaridwe.
Wanti tafya wame yue. Kumkala nawe, sininga bweze po. Nangulani jojo waleta, sininga bweze po. Teti tivo mbe. Pantu tafya wame yue. Kumkala nawe, sininga bweze po. Nangulani jojo waleta, sininga bweze po. Teti tivo mbe. Nungo mwane pona ina. Na wane lila lila ndesu maila. Ite love ya kuchaina. It's original and straight from Malaria. Dieta nene ni kumaneba.
your music.